genda okufumbirwa amalaye ensajja. Lwaki yondaga nga bw'oyenda taata naluma nsibuuza. Ekiseera ndaba olina kinene gy'obeyukira mu ttawuni. Lwaki tonyumya ne bw'oyagala n'olyoka olowooza otteeka. Mpulidde akusaba n'ensimbi n'obuzaabuza. Nganze mukazi w'omazima w'omujumbulwa n'akalenga ebbeere. Songa kwe bakubira akasimu oluzi kusaba ng'otoola. Tino kangende nkase ndaba amazima gy'owaaba ng'oli okuwuliriza abakazi abakukubira mu nju wano. Akasimu kangende nkase ab'emutyeni be banaasasula ng'oli okuwuliriza malaye zikukubira.
Anaga tulaje na mzungu abatutera wakakasimu okutabulensi. Songa wotu nulaje tuyama koma filiko kutumbuka. Naeza chizewa chama anijaneke demu Uganda tuchari wansi. Nikalesenga musasewe misamo. Afumba ngafe tuandivatako wetu kumo kutakukanga. Omusajja wakubiru wa mchalawe wakule wengu zovano. Kati mchala njagalambuze chachifundo kembelewezo kutabu genyo. Waburoso atino itiriza ilanze kusasira. Weyo kende viji nyono pita maraya wabuloli mjozati. Bana bafema nonga bawulye byo mukyalo oli muzibu. Amazima agakubirwa wanyese nyeno leka yokalumikanga. Eyo gye nakulira gy'obuufa kene yange nsaba gite. Kati omukazi kwafuto nandukireko eyo nnyabo ddala tuzaala. Ndowooza gwenkwanye mama kundi otuuse okukweddalu. Essimu yange nkusaba ogyensonyiwe ekyakuzaalira emiteeru. Esimu yange kusaba ogyensonyiwe ojja kunkoza bitajja. Olanga kyakutiisa kyakwasa yase iye neyange otawanya yaki.
Bulijjo noonyereza olumba olumaze emmere ng'olyawo. Akasimu kangende nkasa onzitirewo bakutende. Nzawulidde eddoboozi lya malayo nfuulinga otya nti ye maama. N'amalala ag'obadde oyogeza agongera ekituufu okiraga. Engeri gy'onyumya n'abakazi ku muzaddewo kya njawulo. Yeeyange bukyanga ogingulira ani agikubako nga musajja. Yonti otya ng'osunda obuwala ennamba n'enzikirizo gikuwa. Simanyirwa ze basajja. Naye mwe bamalaya b'ekibuga essimu mwazifuula enkwaso. Namba zammwe tuzisanga n'olumu mu ttooyi. Zaafuuka bbulooka z'abakazi ezibayambako omukwana. Kati eyiyo kangende gyase ndaba amazima gy'owaaba ng'oyo okuwuliriza abakazi abakukubira mu nju wano. Thank you. muwa
Noza buli chocha kambo chela mido keja masimu keso nyuanga Mamasimu mangu ngamuli watefu mpa wapakungana Na yo kwa kurumi kama simu abami na bachara muko myoku chema nyiza Ufungu wa mwe bujanga kuyuguru soku sana u
Chitufu
Chitufu Chitufu
Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chitufu Chituf